call playjams.com.
Get Wizzy, the rich is busy. Dimuzo, yeah. Crazy collabo, yeah, Messi, na Ronaldo, yeah.
Mr. Rewind, yeah.
Mama Jenny, I love you.
I love you.
Mama Jenny, I need you.
I need you.
Mama Jenny, I want you.
I want you.
Mama Jenny, nakupenda. Mama Jenny, I love you.
I love you.
Mama Jenny, I need you.
I need you.
Mama Jenny, I want you.
I want you.
Mama Jenny,
nakupenda.
Shamari wangu.
Kumana na chigero Chuoneka fresh nisha bwino chama hiku Kuchipempa na mbacha ni
presa
Kuchifusa zina kupeza ni chijeni Na mutima wanga palicheve watengeka Usani pase pressure ni jeni Na chimutunta Nisa tenta wine na kukonda Neze na kuwone la patali
Baby
Atini mukambise mungeli
Baby
Yaba beauty yako ni patali
Baby
Salamu ningali pile kabili Oh no,
I'm going crazy.
Nili nomo bati nizi mvera JD. Fomele chabe bakuziwe kwatu. Kawe tingi na tuba na tutatu.
Mama Jenny, I love you.
I love you.
Mama Jenny, I need you.
I need you.
Mama Jenny, I want you.
I want you.
Mama Jenny,
nakupenda.
Mama Jenny, I love you.
Baby kamba Taba pali iwe ni matasha waku mwamba Jipiko Zambian girl African girl Pali iwe ni ngangene lepo olosiel Pange panja tinkale na vana Noni divo menyana ise deiri kukondana Wakwa nubani zive na wakwa tuwa kusive Pali ifwe babike pone palo
Mama Jenny I love you
I love you
Mama Jenny I need you
I need you
Mama Jenny I want you
I want you
Mama Jenny nakupenda Mama Jenny, I love you.
I love you.
Mama Jenny, I need you.
I need you.
Mama Jenny, I want you.
I want you.
Mama Jenny,
nakupenda.
Shamari wangu, mupenzi wangu.
Yeah.
Mti wangu, mami nakulata.
Yeah.
Una wewe mtima umechoka. Mama Jenny, I need you. Shamari wangu, mupenzi wangu.
Yeah.
Mti wangu, mami nakulata.
Yeah.
Una wewe mtima umechoka. Mama Jenny, I need you.
Play
your flavor!
Play jam, it's the real.